Barua mokuongo mane Paulo ondiko ni jo Korintho. Jo Korintho mokuongo, achiel. An Paulo, mane Nyasaye oyiero kendo luongo mondo bed jaote Kristo Yesu, ema andiko baruani kaachiel gi owadwa Sostene. Wandikonu un kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye man Korintho, ma un joma osewal ni Kristo Yesu, mi oluong mondo bed jo Nyasaye kaachiel gi ji duto kuonde duto maluongo nying Ruodhwa Yesu Kristo, ma Ruodhgi kendo Ruodhwa. Ngwono gi kwe moa kuom Nyasaye Wuonwa kod Ruoth Yesu Kristo obed kodu. Pile agoyo ni Nyasacha erokamano nikech ngwono mane omiyou kuom Kristo Yesu. Bende agoyo ne erokamano nikech usedoko momew e yore duto kuom Kristo. Ung'eyo wuoyo maber, kendo un gi rieko duto, nikech usenwang'o e ngimau ni weche mane wanyisou kuom Kristo gin adier. Omiyo onge mich moro mar chuny ma oremou kapod urito mondo Ruodhwa Yesu Kristo ofwenyre. Bende en omiyo ubed motegno nyaka giko, mondo kik ubed gi bura chieng' ma Ruodhwa Yesu Kristo biroe. Nyasaye mane oluongou mondo ubedi achiel gi Wuode Yesu Kristo Ruodhwa en jadiera. Owetena, asayou e nying Ruodhwa Yesu Kristo ni beduru gi winjruok uduto kuom gima owacho, mondo kik ubed gi pogruok e kindu, to uriwru chutho kuom paro achiel kod dwaro achiel. Akwayo kamano wetena, nikech jood Chloe moko osenyisa wachu malong'o, ni un gi dhawo e kindu. Tiende ni ng'ato ka ng'ato kuomu wacho mana wachne owuon. Chiel wacho ni, an ng'at Paulo, moro to wacho ni, an ng'at Apollo, kendo machielo wacho ni, an ng'at Petro, to moro bende wacho ni, an ng'at Kristo. To Kristo dipogre tienge tienge adier? Koso uparo ni Paulo ema ne othonu e msalaba? Koso ne obatisu e nying Paulo? Agoyo erokamano ni Nyasaye ni ne ok abatiso ng'ato kuomu mak mana Krispo gi Gayo. Omiyo onge ng'ama nyalo wacho ni ne obatisu e nyinga. Ne abatiso Stefano bende, kaachiel gi joode, to ok apar ni ne abatiso ng'at machielo kendo. Yesu ne ok oora mondo abatis ji, to ne oora mondo aland Injili, ka awuoyo gi weche maliw mondo kik tiend tho mar Yesu e msalaba go ji obindi. Wach msalaba en mana fuwa ni joma lal, to en teko mar Nyasaye ni wan joma ireso, mana kaka muma wacho ni ya.
Anaketh rieko mar joma riek, kendo anami ng'eyo mar joma ong'eyo bed kayiem nono.
Koro ere ng'at mariek? Ere japuonj chik? Koso ere jatwak mariek mar pinyni? Donge Nyasaye osenyiso ni rieko mar pinyni en mana fuwa koso? To Nyasaye nochano gi riekone ni dhano ok nyal ng'eye gi riekone owuon. Nikech ne odwaro ni mondo fuwo mar wach mwalando ema mondo obed yo ma owarogo joma oyie. Jo-Yahudi to dwaro neno honni kaka ranyisi. Kendo jo-Greek manyo rieko. Wan to walando wach Kristo mane ogur e msalaba. En wach machwanyo chuny jo-Yahudi, to joma ok jo-Yahudi to kwane ka wach mofuwo. To joma Nyasaye oseluongo, bed ni gin jo-Yahudi kata joma ok jo-Yahudi, to ong'eyo ni wachno en Kristo, ma en teko Nyasaye kendo riekone. Nikech fup Nyasaye riek moloyo rieko mar dhano, kendo nyao mar Nyasaye tek moloyo teko dhano. Koro wetena ma Nyasaye oseluongo, pariuru kaka uchal. Ka unyalo paro kaka dhano paro, to ubiro yudo ni joma nok kuomu kende ema riek, kendo joma nok ema omew. Bende joma tin kuomu kende ema wuok e miech ruodhi. To Nyasaye ne oyiero gik ma piny kwano ka gik mofuo mana kong'eyo, mondo okuodgo wi joma riek. Kendo ne oyiero gik ma piny neno ni nyap, mondo okuodgo wi joma rateke. Bende ne oyiero gik ma piny obuono kendo chayo, kendo ma ok kwan ka gimoro, mondo kethgo gik ma piny kwano ka gik madongo. Notimo kamano mondo ng'ato kik sungre e nyime. Osekelou e achiel gi Kristo Yesu, kendo osemiyo Kristo obedo riekowa. Kuom Kristo bende ema Nyasaye osemiyo wabet e winjruok kode, kendo osemiyo wabedo joge, kendo wayudo warruok. Mano emomiyo,
ng'at madwaro sungore to mondo sungre mana nikech gik ma Ruoth osetimo.
Mana kaka muma wacho. Jo Korintho mokuongo, 2. Kuom mano owetena, kane abiro iru mondo alandnu wach mopondo mar Nyasaye, to ne ok awuoyo gi weche mamit kata gi rieko matut, nimar ne aketo chunya mondo ka an kodu to kik apar gimoro amora mak mana Yesu Kristo, to moloyo wach thone e msalaba. Kane abiro iru, to ne anyap, kendo luoro nomiyo denda duto tetni. Bende kane alando wach, to ne ok akonyara gi weche mariek maywayo ji, to teko mar Roho ema ne onyiso ni wach ma alando en adier, mondo yie maru kik tenre kuom rieko mar dhano, to tenre mana kuom teko mar Nyasaye. To kata kamano, nitie rieko mwapuonjogo joma yie gi otegno, to ok en rieko mar pinyni, kata mar jotend pinyni, nikech gin to lochgi osechako rumo. To rieko mwapuonjo en rieko mopondo mar Nyasaye mapok ofwenyre. En rieko mopandi ni ji, mane Nyasaye osechanonwa chon kane pok ochwe piny, mondo wayud duong'. Onge kata achiel kuom jotend pinyni mane ong'eyo riekono, nikech ka dine bed ni ging'eye, to dine ok giguro ruodh duong' e msalaba. To riekono koro osefwenyore, mana kaka muma wacho niya,
gik ma wang' pok oneno, kendo ma it pok owinjo, bende ma pok odonjo e chuny dhano, e gik ma Nyasaye oiko ni joma ohere.
To wan ema ne Nyasaye onyisowa wachne mopondo, kuom teko mar Roho. Nikech Roho fwenyo ni ji gik moko duto, kata mana weche matut mag Nyasaye. Onge ng'ato manyalo ng'eyo paro manie chuny ng'at machielo, to mak mana chuny ng'ato ema ong'eyo paro ne owuon. Kamano bende e kaka Roho mar Nyasaye kende ema ong'eyo paro mar Nyasaye. To ne ok wayudo chuny mar pinyni, to ne wayudo Roho moa kuom Nyasaye, mondo wang'e mich duto ma Nyasaye osemiyowa kuom ngwonone. Koro kwawuoyo kuom gigo, to ok wakonyre gi weche mag rieko ma dhano puonjo, to wakonyre mana gi weche ma Roho puonjo. Wanyiso joma nigi Roho weche mag chuny. To ng'at ma onge gi Roho ok nyal yie weche ma Roho mar Nyasaye nyise. Adier, ok onyal winjo tiendgi maber, nikech ginenore ne ka gik mofuo, nimar inyalo nono gi mana gi teko mar Roho. To ng'at man gi Roho nyalo nono gik moko duto, to en owuon onge ng'ama nyalo nono chunye. Mano e gima muma bende wacho ni,
ere ng'ama ong'eyo paro mar Ruoth, madimiyo ng'adne Ruoth rieko?
Wan to wan gi paro mar Kristo. Jo Korintho mokwongo, 3. Kamano owetena, ne ok anyal wuoyo kodu kaka wuoyo gi joma nigi Roho. To ne nyaka awuo kodu ka gima un joma onge gi Roho, kendo ma pod yom kuom Kristo. Ne apidho mana gi chak, to gi chiemo matek, nikech ne pok utegno. To kata mana kawuono, pod ok unyal chame, nimar pod uchalo joma onge gi Roho. Nikech kapod nitie nyiego e chunyu, kendo udhawo kindu uwegi, to adier mano nyiso ni pod uchalo gi joma onge gi Roho, kendo utimo mana timbe mag dhano. Ka jomoko kuomu wacho ni wan jo Paulo, to moko ni wan jo Apollo, to mano donge nyiso ni utimo mana timbe mag dhano koso? Un uparo ni Apollo en ng'a? Koso Paulo to ng'a? Donge wan mana jotich Nyasaye mane omiyo uyie kuom Kristo? Ng'ato ka ng'ato kuomwa tiyo tich mane Ruoth omiye mondo ti. An ne apidho kodhi, to Apollo ema noolo ne pi. To chutho Nyasaye ema nomiyo dongo. Kamano ng'at ma opidho yath, kata ng'at ma olo pi ok kwan ni osetimo gimoro. To mak mana Nyasaye ema omiyo yadhno dongo ema otimo gimoro. Onge pogruok manie kind jal ma pitho gi jal ma olo pi. To Nyasaye nomi ng'ato ka ng'ato pok mana kaka tich ne wuon obet. Waduto wan jotich Nyasaye. Un to un puoth Nyasaye, kendo un ot ma Nyasaye gero. Kuom mich mar Nyasaye manomiya kuom ngwonone, ne aketo mise ka jagedo molony, kendo koro ng'at machielo gedo kuom miseno. To ng'ato ka ng'ato nyaka non maber kaka ogedo kuom miseno. Onge mise moro nono ma ng'ato nyalo keto mak mana mise moseketi, ma en Yesu Kristo. Ng'ato nyalo gedo kuom miseno gi dhahabu, kata gi fedha, kata gi kite manengo gi tek, kata gi yien, kata gi lum, kata gi odundu, to tich ng'ato ka ng'ato nong'ere malong'o mana chieng' giko. Chieng'no nobigi mach, kendo mach notem tich mane ng'ato ka ng'ato otiyo. Ka gima ne ng'ato gero kuom miseno osiro mach, to en oyud pok. To ka tich ng'ato owang', to ok noyud pokne, to en owuon norese, to mana ka ng'ama osekadhe mach. Donge ung'eyo ni un e hekalu mar Nyasaye, kendo ni Roho mar Nyasaye odak e iu. To ka ng'ato oketho hekalu mar Nyasaye, to Nyasaye nokethe, nimar hekalu mar Nyasaye ler, to un e hekalu nogo. Kik ng'ato wuondre owuon, ka ng'ato kuomu galo ni en ng'at mariek, kaka pinyni kwano rieko. To onego bed mofuo, eka mondo bed mariek adier, nikech rieko mar pinyni en mana fuo e wang' Nyasaye. Nitie wach moro e muma mawuoyo kuom Nyasaye kama.
En emomako jorieko gi rieko gi giwegi.
To moro bende wacho niya,
Ruoth ong'eyo ni paro jorieko gi nono.
Omiyo ng'ato kik pakre nikech dhano, nimar gik moko duto gin mau. Adier, bed ni en Paulo, kata en Apollo, kata en Petro, kata en pinyni, kata en ngima, kata en tho, kata gin gik matimore ndalogi, kata gik mabiro, to duto gin mau. Un to un mag Kristo. Kristo to en mar Nyasaye. Jo Korintho mokwongo, 4. Nyaka ukwanwa ka jotich Kristo, ma osemi tich rito weche mopondo mag Nyasaye. To gima dwarore kuom jorit en ni nyaka gibed jo adiera. To an ok adew kata ka uyala, kata ka iyala e bura mora mora. To bende kata an awuon ok anyal yalora kenda. Chutho ok ane gimoro maketho, to mano ok onyiso ni aonge gi ketho. To ng'at mayala en Ruoth. Omiyo kik ung'ad ni ng'ato bura ka kinde moketi pok ochopo, to rituru biro mar Ruoth, nikech en ema nogol e lela weche mopandi e mudho, kendo noel paro mag chuny dhano. Eka Nyasaye nomi ng'ato ka ng'ato pak mowinjorego. Owetena, aketo wechegi duto kuoma, kendo kuom Apollo, kaka ranyisi ni mondo upuonjrugo tiend ngero mawacho ni,
Kik ukadh weche mondike muma.
Ng'ato kuomu kik sungre ka chwako ng'at achiel, to kwedo ng'at machielo. Ang'o momiyo iparo ni iduong' moloyo jomoko? Koso ang'o ma iparo ni in go mane Nyasaye ok emomiyi? Koro ere gima omiyo isungori ka gima gik ma in go ok omiyi amiya? Nenore ni uparo ni useyudo gik moko duto mudwaro, kendo usedoko jomomew. Usebedo ruodhi, to wan uweyowa oko. Mad ubed ruodhi adier, mondo wan bende wabed ruodhi kodu. To nenore ni Nyasaye oseketowa wan joote, ka joma odong' chien mogik ni ji duto, kendo ka joma ong'ad ni gi buch tho, nikech oseketwa ka gima piny duto rango. To ok mana ji kende ema rangowa, to koda ka malaika bende. Neuru kaka wan joma fuo nikech Kristo, to un joma riek kuom Kristo. Wan wanyap, to un utek. Un omiu duong' ahinya, to wan ochawa. Nyaka chop koro ni kech kayowa, kendo riyo loyowa. Wan duge, bende igoyowa, kendo waonge kar dak. Watiyo matek gi lwetwa wawegi. Ka oyanywa, to wagwedho joma yanywa. Kendo ka isandowa, to wadhila dhila. Bende kijarowa, to wadoko mamuol. Adier, nyaka chop til kawuono, wan ji mikwano kanono, kendo wan mana yugi mag piny. Ok andik wechegi ni mondo akuodgo wiu, to andikogi mana ni mondo ang'adnugo rieko kaka nyithinda mahero. Kata dabed ni un gi jopuonj gana gi gana kuom Kristo, to un mana gi wuoro achiel kende, nikech kuom Yesu Kristo, an ema ne adoko wuonu kapuonjou Injili. Omiyo akwayou gi ng'uono ni mondo uluw mana timna. Mano emomiyo aoronu Timotheo. En wuoda kuom Ruoth. Ahere kendo en ja adiera. Obiro paronu chike ma aluwo e ngimana kuom Kristo Yesu, kendo ma apuonjo kuonde duto e kanyakla duto mag jo Kristo. Jomoko kuomu sungore kaparo ni ok nabi iru, to abiro biro iru piyo ka Ruoth oyie, eka anang'e an awuon teko ma joma sungorego nigo, to ok mana gima giwacho. Nikech loch Nyasaye ok obedo kuom wach, to obedo kuom teko. Koro ere gima udwaro? Udwaro ni abinu gi luth, koso abinu gi hera kod chuny mamuol? Jo Korintho mokwongo 5. Wachore malong'o ni wach terruok ni e kindu, kendo en kit terruok ma ok nuang' kata mana e kind joma ok oyie kuom Nyasaye, nikech ng'ato terore gi chi wuon. To eka pod usungoru asunga. Ere gima omiyo ok useywak mondo ng'at ma osetimo gima kamano ogol oko kuomu? Anto, kata obedo ni ok an kodu kuno gi ringra, to chunya ni kodu, kendo aseng'ado bura ni ng'ama osetimo gima rach kamano, mana ka gima an kodu kuno. Chokreuru e nying Ruodhwa Yesu, ka chunya bende ni kodu, mondo kuom teko mar Ruodhwa Yesu wachiwru ng'atno e lwet Satan, mondo ringre otieki, to ores chunye chieng' Ruoth. Sunga musungorugo ok ber. Donge ung'eyo ngero mawacho ni, thoi matin kuodo mogo duto modwal? Pukuru thoi machon mar richono mondo ubed maler chutho, eka unubed ka mogo modwal manyien maonge thoi. To adier, kamano e kaka uchalo. To bende Kristo, ma en nyarombowa mar Pasaka, osetimnwago misango. Emomiyo koro watimuru sawo mana gi makati ma ok ketie thowi. Tiende ni makati mar chuny ler kod adiera, to ok makati moketie thowi machon mar himruok kod richo. Ne anyisou e barupa ni kik ubedie kanyakla mar joma terore. To ne ok akweru mondo kik uriuru gi joma terore ma ok oyie kuom Nyasaye, kata jogombo, kata jomecho, kata joma lamo nyiseche manono. Nikech ka udwaro pogoru gi joma kamago, to kara dichunu ni mondo ua e piny ni chuth. Oyo, nakweru mana ni kik uriuru kod ng'at muluongo ni owadu ka en ng'at materore, kata jagombo, kata ng'ama lamo nyiseche manono, kata mayanyo ji, kata jamer, kata jamecho. Ng'at ma kamano, kata mana chiemo kik uchiemgo. Ok en tichna mondo ang'ad bura ni joma oko, to Nyasaye ema nong'ad nigi bura. Donge un onego ung'ad bura mana ni joma nie kanyaklau? Kamano nyaka ugol ng'at marachno oko kuomu. Jo Korintho mokwongo 6. Ka ng'ato kuomu nigi wach moro kod owadgi, to ere kaka dodhi mana e buch joma ok oyie kuom Kristo kar dhiyo e nyim jo Nyasaye? Donge ung'eyo ni jo Nyasaye ema biro yalo piny? To ka un ema ubiro yalo piny kamano, to koro ere gima dimonu yalo weche matindo? Ok ung'eyo ni wanayal malaika koso? To ka kamano, donge dwayal weche mag pinyni moloyo? To ka un gi buche ma kamago, to marang'o uterogi e nyim joma jo Nyasaye ok kwan ka gimoro mondo oyal bucheu? Awuoyenu kamano mondo akuodgo wiu. Bende en adier ni onge kata ng'at achiel mariek kuomu manyalo ng'ado bura e kind ng'ato gi owadgi? Momiyo ja Kristo donjo ni ja Kristo wadgi mana e nyim buch joma ok oyie kuom Kristo ni? Buche ma un go e kindu nyiso ni userem. Marang'o ok uyie mondo otimnwa atima marach? Koso marang'o ok uyie mondo omau amaya? Kar timo kamano, to un wegi ma otimo marach, kendo un ema umecho, to ka otimo kamano mana ni oweteu. Donge ung'eyo ni joketho ok noyud gweth mar loch Nyasaye? Kik uwuondru, to nyaka ung'e ni joshode, kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chuo materore gi chuo wetegi, kata jokuo, kata jogombo, kata jomer, kata joma ketho nying ji, kata jomecho, ok noyud gweth mar loch Nyasaye. To kamano e kaka moko kuomu ne chalo. To koro osepuodhu kuom richo, kendo walu ubet jo Nyasaye. Bende osemi ubet e winjruok gi Nyasaye e nying Ruoth Yesu Kristo, kendo kuom teko mar Roho mar Nyasachwa. Ng'ato nyalo wacho ni, anyalo timo gimoro amora mahero? Eh, mano nyalo bedo adier, to kik igal ni gik moko duto mitimo gin gik mowinjore. Adier, anyalo wacho ni, anyalo timo gimoro amora mahero. To ok anyal yie mondo gimoro amora oloka misumbane. Ng'at machielo bende nyalo wacho ni, chiemo en mar ich, kendo ich en mar chiemo. Eh, to Nyasaye notiek gik moko ariyogo duto. To ringruok ok ochwe ni terruok, to en mar ruoth, kendo ruoth en mar ringruok. Nyasaye nochiero ruoth, kendo wan bende obiro chierowa gi tekone. Donge ung'eyo ni ringreu gin fuond Kristo? Koro dakao fuond Kristo mondo alok fuond dhako ma jachode adier? Ooyo, mano ok nyalre. Koso ok ung'eyo ni ng'ama oriwore gi dhako ma jachode doko ringruok achiel kode? Muma wacho niya,
ji ariyogo doko ringruok achiel.
To ng'ama oriwore gi ruoth to doko chuny achiel kode. Beduru mabor gi terruok. Richo moko duto ma ng'ato timo ok keth ringre. Ng'ama terore to ketho ringre owuon. Koso ok ung'eyo ni ringreu en hekalu mar Roho Maler modak eu, mane Nyasaye omiyou. Un ok un ma uwegi, to un mag Nyasaye. Ne oseng'iewu mochulo nengou, omiyo miyeuru duong' gi ringreu. Jokoritho mokwongo, 7. To koro adwaro duoko kuom weche mane undiko. Nupenja ka en gima ber mondo ng'ama dichuo kik bed gi dhako. To adwokou kama. Kaka tem mar terruok ng'eny ahinya, ber mondo ng'ato obed gi chiege owuon, kendo dhako bende obed gi chuore owuon. Dichuo nyaka timni chiege gik moko duto kaka owinjore otimne, kendo dhako bende nyaka timni chuore kamano. Dhako ok oloyo ringre owuon, to mak mana chuore ema oloyo. Kamano, dichuo bende ok oloyo ringre owuon, to mak mana chiege ema oloyo. Kik utuonru gima owinjore, mak mana ka owinjoru e kindu uwegi kuom kinde matin mondo uyud thuolo mar lemo. Eka bang'e uchak ubed kaachiel. Nono to Satan otemou nikech ok unyal ritoru. Awachonu kamano mana ka aketonu parona to ok amiu chik. To agombo ni ji duto da obedo kaka an. To kata kamano ng'ato ka ng'ato nigi michne owuon moa kuom Nyasaye. Achiel e yorni, kendo moro e yo machielo. To awacho ni joma oko kendo gi joma oko kendi kod mond liete ni ber ka gibet abeta ka an. To ka ok ginyal ritore, to ber mondo gikendi kata okendgi, nikech kend ber moloyo ouruok gi gombo. To agolo chik kuom joma kendo gi joma okendi. To gima wacho ok en chik na awuon, to en chik ruoth mawacho ni dhako ok onego we chuore, kendo dichuo bende ok onego riemb chiege. To ka dhako oweyo chuore, to onego osik mako kende, kata mondo odog ni chuore. To kuom jomoko duto modong', to ruoth ok wuoye, to an ema wuoyoe kama. Ka owadwa moro nigi dhako ma ok oyie kuom Kristo, kendo dhakono oyie dak kode, to kik oriembe. Kamano bende, ka dhako moyie kuom Kristo nigi dichuo ma ok oyie, to dichuogno oyie dak kode, to kik dhakono weye. Mano en kamano nikech dichuo ma ok oyie owal Nyasaye nikech chiege ma oyieno. Kendo dhako ma ok oyie kuom Kristo bende owal Nyasaye nikech chuore moyieno. Kadani ok kamano, to nyithindu dak obedo mag Nyasaye, to chutho gin mag Nyasaye. To ka jal ma ok oyie ema dwaro pogore gi jaode, to jaode mondo weye aweya oa. Wach ma kamano ok otweyo wadwa kata nyaminwa. To Nyasaye oseluongo un joma oyie mondo udag e kwe. In dhako moyie, ing'eyo nadi kata dires chuori? Koso in dichuo moyie, ing'eyo nadi kata dires chiegi? Ber mondo ng'ato ka ng'ato oti gi mich mane Nyasaye opogone, kendo obed mana kaka ne en kane Nyasaye oluonge. Mano e gima puonjo e kanyakla duto mag Jokristo. Kapo ni Nyasaye noluongo ng'ato kosetere nyangu, to kik odwar mondo obed ka ng'at ma ok oter nyangu. Kamano bende ng'at ma ne oluongi ka ok oter nyangu, kik dwar mondo otere nyangu. Nikech koda oter ng'ato nyangu, koda ok oter, to mano chalre. To gima duong' en mana rito chik Nyasaye. Ng'ato ka ng'ato onego bed mana kaka ne en kane Nyasaye oluongi. Ne in misumba kane Nyasaye oluongi koso? Mano kik chandi. To kinyalo yudo kinde mar bedo thuolo, to ber mondo itim kamano. Ng'ama ruoth oluongo ka misumba en ng'at ruoth ma osemiyo thuolo. Kamano bende kaka ng'at ma Kristo oluongo ka ni thuolo en misumba Kristo. Nyasaye nong'iyou mochulo nengou. Omiyo kik ubed wasumb ji. Owetena, ng'ato ka ng'ato onego bed gi Nyasaye mana kaka ne en kane Nyasaye oluonge. To kuom joma ok okendo gi joma ok okendi to awacho e kama. Aonge gi chik ma ruoth omiya mondo aketnigi, to anyiso mana parona kaka ng'ama ng'uono mar ruoth osetimo ng'ama ogen. Aparo ni kaka chandruok nitie e kindeni, ber mondo ng'ato osik kaka en. In gi dhako koso? Kaka mano, to kik uweru kode. To ka ionge gi dhako, to kik idwar mondo ibedgo. To kata kamano, ka ikendo to ok iketho, kendo nyako bende ka okendi to ok oketho. To joma kamago none masira e pinyni, kendo daher reso kuom mano. Owetena, awachonu kamano nikech ndalo modong' nok. Omiyo chakre kawuono, joma nigi mon mondo obed ka joma onge go, kendo joma ywak mondo obed ka joma ok ywagi. Joma nigi mor bende mondo obed ka joma ok nigi mor. Kendo joma ng'iewo gik moko mondo obed ka gima ok gin weg ma giseng'iewogo. Bende joma konyore gi mwandu mag piny mondo obed ka joma ok konyrego. Nikech piny ni kadho, kaachiel gi gige duto. Adwaro ni mondo ubed maonge gi parruok. Ng'at ma ok okendo osiko paro mana wach ruoth, kaka dobed malong'o ni ruoth. Ng'at mokendo to paro mana wach piny, kaka dobed malong'o ni chiege. Omiyo paro ne opogore ariyo. Nyako ma ok okendi paro mana wach ruoth. Odwaro ni mondo obed ng'at ruoth gi ringre kod chunye bende. Dhako mokendi to paro mana weche piny, nimar odwaro bedo malong'o ni chuore. Awachonu wechegi nimar adwaro konyou. Ok atem ketonu chik matek, tadwaro mana ni mondo utim gik mabeyo kendo mowinjore, kutiyo ni ruoth gi chuny achiel ma ok upar gimachielo. Kapo ni ng'ato oneno ni otimo marach ni nyako mowinjorego ni odwaro kendo, nikech ok onyal ritore, to ber mondo okend nyakono. Ok oketho kotimo kamano. To ka oketo chunye motegno, maonge gimochune, to otimo maber moloyo ka ok okendo nyakono. Emomiyo ng'ama okendo nyako mane giwinjorego otimo maber, to ng'ama ok okendo nyako mane giwinjorego otimo gimaber moloyo. Chik otweyo dhako ndalo duto ma chwore pod ngima, to ka chwore osetho, to en gi thuolo mondo ng'ama ohero okende. To ng'ama okende no nyaka bed ja Kristo. To aparo ni dobed gi mor moloyo kosiko mako kende. Mano e parona, kendo aparo ni an bende an gi roho mar Nyasaye. Jo Korintho mokwongo, 8. Koro adwaro wuoyonu kuom chiemo motimgo misango ni nyiseche manono. Uwacho niya, wang'eyo ni wan duto wan gi rieko. To rieko ma kamano kelo sunga. To hera to ema miyo ji dongo. Ka ng'ato paro ni ong'eyo gimoro, to mano nyiso ni pok ong'eyo gimoro kaka onego ng'e. To ka ng'ato ohero Nyasaye, to mano nyiso ni Nyasaye ong'eye. To koro korka wach chamo chiemo motimgo misango ni nyiseche manono, wang'eyo ni Nyasaye manono en ranyis mar gimoro ma onge chuth. Kendo ni nitie mana Nyasaye achiel kende, mana kaka uwacho. To kata ka nitie gik miluongo ni nyiseche e polo kata e piny, kendo kata obedo ni nyiseche ma kamago kod ruodhi ng'eny, wan to wan mana gi Nyasaye achiel ma en wuoro kendo ma gik moko duto a kuome. Wan tie mana ni mondo watine. Bende nitie Ruoth achiel kende, ma en Yesu Kristo, ma omiyo gik moko duto nitie, koda ka wan bende. To ji duto ok ong'eyo wachno, nikech jomoko ngimagi ong'iyo gi nyiseche manono. Kendo kata mana sani gichamo chiemogo ka giparo ni adier otimgo misango ni nyiseche manonogo, kendo kaka chunygi nyap, giparo ni chiemogo osemiyo gidonjo e richo. To chiemo ok nyal miyo Nyasaye yie kodwa. Kata ka ok wachiemo, to onge gima wawito. To bende kata ka wachiemo, to onge ohala mwayudo. To ritiru mondo gik mutimo kik mi joma chunygi nyap donjie richo. Ka ng'at ma chunye nyap oneni in ma in gi rieko, kibet ichiemo e hekalu mar Nyasaye manono, donge dimi obed gi chir, mi ocham chiemo motimgo misango ni nyiseche manono? Kamano rieko ni mi owadu ma chunye nyap, mane Kristo othone lal chuth. To kutimo richo kamano ni oweteu, kendo uketho chunygi, to otimo richo mana ni Kristo. Omiyo ka wach chiemo ema mi owadwa donje richo, to kara ok nachak acham ring'o mondo kik ami owadwa lal. Jokorintho mokwongo, ochiko. Donge an ng'at man thuolo? Koso donge an jaote mar Kristo? Donga seneno Yesu ruodhwa? Koso ok un e ranyis mar tich matiyo ni ruoth? Kata ka jomoko ok kwana ka jaote, un to ung'eyo malong'o ni an jaote adier, nikech un e ranyisi mar otena kuom ruoth. Joma ok oyie koda to adwoko kama. Donge wan gi ratiro mar yudo chiemo kod gik ma wamadho? Koso donge wan gi ratiro mar wuotho gi mondewa ma jo Kristo, kaka jo ote mamoko gi omine ruoth kod Petro jotimo? Koso wan gi Baranaba kende ema nyaka wati mondo wayud gik ma wakonyorego? Ere jalweny madikonyre gi pesa ne owuon, to ok chule msara? Koso en jakwath mane ma ok madh chak monyiedho kuom jambe? Kamoro uparo ni ranyisi ma achiwogo gin mana paro mag dhano? To donge muma bende wacho mana kamano? Ondik e chik Musa ni,
kik itwedho dhiang' kayo lodi madiemo cham.
To uparo ni Nyasaye wuoyo kuom dhok adier? Donge wan ema wuoyo kuomwa? Adier, chik nono ondiki mana nikech wan. Nimar jachuoyo kod jakeyo tiyo tijegi mana ka gigeno yudo pokgi mar cham. Ka wan ema ne wachuoyonu kodhi mag chuny, koro ere gimomiyo ubuok ka wan wang'o kuomu gik moko mag piny ma wakonyorego? Ka jomoko to nigi thuolo mar yudo gigo kuomu, koro wan donge wan gi thuolo moloyo? Kata kamano, ok wasekonyore gi thuolo no, to wadhil gi chandruok duto mondo kik watim gimoro madimon wach maber man kuom Kristo landre. Donge ung'eyo ni joma tiyo tich hekalu chamo gik mochiwe hekalu, kendo ni joma tiyo e kendo mar misango bende nwang'o pokgi kuom gik motimgo misango? Kamano bende kaka ruoth osegolo chik ni mondo joma lando injili oyud pokgi kuom lando injili. To an, kata obedo ni an gi ratiro mar yudo gik ma kamago, to ok asekonyora kodgi. To bende ok andik wechegi ni mondo ayudgi, nikech diber ka atho, moloyo ka ng'ato oloko gima sungorago ni odoko gima nono. To chutho ok anyal sungora kuom lando injili, nimar ochuna ni nyaka land injili. Kendo dane malit ahinya ka ok alando injili. Kada bed ni atiyo tijni kuom dwarona awuon, to da ayudo pok. To kaka ok atiye gi dwarona awuon, mano nyiso ni en mana tich ma Nyasaye osemiya mondo ati. To koro pok na en ang'o? En mor ma lando injili ka ok chula gimoro. Tiende ni, ratiro ma an go mar yudo pok kuom lando injili ok akonyrago. Kata obedo ni ok an misumba ng'ato, to asetimora misumba ji duto mondo alok ji mang'eny kaka nyalore oyie kuom Kristo. Ka an e kind Jo-Yahudi, to aluwo tim Jo-Yahudi mondo alok Jo-Yahudi. Tiende ni kata obedo ni an, chik Musa ok omaka, to katiyo e kind joma nie bwo chik, to atimora ka gima chik omaka mondo alokgi. Kamano bende ka an e kind joma ok Jo-Yahudi, to atimora ka ng'ama ok Jo-Yahudi ma chik Jo-Yahudi ok omako mondo alok joma ok Jo-Yahudi. To mano ok onyiso ni ok arito chik Nyasaye, nikech chutho an e bwo chik Kristo. Ne adoko ng'ama chunye nyap e kind joma chunygi nyap, mana ka gima an achiel kuomgi mondo alok joma chunygi nyap. Adier ne alokora gik moko duto ne ji duto, mondo ares moko kuomgi e yo moro amora manyalo. Mago duto atimo nikech injili, mondo ayud pok miyudo kuom injili. Donge ung'eyo ni jong'wech duto ringo e pap, to achiel kende ema yudo pok? Un bende ringuru mondo uyombi. Bende ji duto madwaro piem e tugo, ritore kuom chike duto. Gin gitimo kamano mondo giyud osimbo ma kethore. Wan to waritore mondo wayud osimbo ma ok kethre. Mano emomiyo aringo ka ng'eyo kuma chomo. achalo jangum ma ok dir nguma dira kayiem. Adier, asando ringra kendo amiyo winjo wachna, mondo kik bed ni an ma asepuonjo jomoko, yud ka an awuon arem. Jokorintho mokwongo, 10. Owetena, adwaro ni mondo ung'e tiend gima notimore ni kwerewa. Bor polo notelo nigi giduto kanie wigi malo, kendo giduto ne ging'ado nam makwar. Bedo e bwo bor polo no, kendo ng'ado nam kamano, ema nokwan kabatiso mane omiyo giduto gibedo e achiel gi Musa. Giduto ne gichamo chiemo achiel mar chuny, kendo ne gimodho pi achiel mar chuny, nikech ne gimodho e lwanda mar chuny mane wuotho kodgi. Lwanda no ne Kristo owuon. To kata kamano, wang'eyo ni ji mathoth kuomgi ne ok long'o ni Nyasaye, nikech ringregi nodong' koke kuonde duto e thim. Gigo duto notimore mondo obednwa ranyisi ni mondo wan kik wagomb gik maricho kaka ne gigombo. Kik ulam nyiseche manono, kaka moko kuomgi nolamo, kaka wasomo e mumani.
Jo-Israel nobet piny mondo cham kendo madh gik motimgo misango, bang'e ne gia malo mondo gitug tugo maricho.
Wan kik watim timbe terruok, kaka moko kuomgi notimo, mi ji 23,000 kuomgi otho ching' achiel. Bende kik watem ruoth, kaka jomoko kuomgi noteme, mi thuonde onego. Kata kik ung'ur, kaka jomoko kuomgi nong'ur, mi malaika majadek onego. Gigo duto notimore negi kaka ranyisi, kendo nondikgi ni mondo watang', wan mwadak e ndalo ma piny rumoeni. Emomiyo, ng'at maparo ni ochung' motegno mondo tang' kik opodhi. Onge tem ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en ja adiera. Omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu. To nomiu yo ma uwuok go e tem mora mora, kendo nomiu teko mar dhil gi temgo. Kuom mano, owetena mahero, kik ulam nyiseche manono. Akwayo kaka joma nigi rieko ni, parane uru gima awacho. Ka wamadho kikombe mar gweth, ma wagoyo ni Nyasaye erokamano kuome, to donge waduto wane achiel kuom rem Kristo? Bende ka wachamo makati mong'ingi, to donge waduto wane achiel kuom ringre Kristo? Kaka nitie mana makati achiel kende, mano nyiso ni kata obedo ni wan ji mang'eny kamano, to wan mana ringruok achiel, nikech waduto wariore e chamo makati achielno. Paruru ane kit lemo ma Jo-Yahudi kod timgi. Donge jogo machamo gik motimgo ni Nyasaye misango bedo e achiel gi Nyasaye motimne misango no? To ka awacho kamano, to uparo ni awacho ni chiemo motimgo misango ni Nyasaye manono en chiemo mopogore gi chiemo mamoko koso? Koso uparo ni awacho ni Nyasaye manono en gima adier? Oyo, awacho ni misango ma joma ok oyie kuom Nyasachwa ema otimo. Gitimo ni jochiende, to ok ni Nyasaye. Ok adwar mondo ubedi achiel gi jochiende. Ok unyal madho kikombe mar ruoth, kendo uchak umadh kikombe mar jochiende. Wadwaro miyo ruoth mirima koso? Koso waparo ni watek moloye? Uwacho ni ya, ng'ato nigi thuolo mar timo gimoro amora. Mano adier. To kata kamano, gik moko duto ok konywa. Wan thuolo mar timo gimoro amora, to gik moko duto ok kelnwa dongruok. Kik ng'ato dwar mana gik makonye en owuon, to ng'ato ka ng'ato mondo dwar gik makonyo jomoko. Chamuru ring'o duto ma ung'iewo e chiro, ma ok uchich gi weche moko e chunyu, nikech muma wacho ni,
Ruoth e wuon piny ngima, kaachiel gik moko duto manie iye.
Ka ng'ato ma ok oyie kuom Kristo oluongi e chiemo, kendo ihero dhi, to cham gimoro amora momiyi, mak chunyi ochich gi wach moro. To ka ng'ato wachoni ni chiemono otimgo misango ni Nyasaye manono, to kik icham chiemono, nikech dipo ka ichwanyo chuny ng'at monyisino. To winji, awacho mana chuny ng'at monyisino, to ok chunyi iwuon. To kamoro ibiro penja ni, ere gima omiyo paro manie chuny ng'at machielo ema mona timo gima aneno ni an gi thuolo mar timo? Ka goyo erokamano kuom chiemo machamo, to marang'o ng'ato neno ni atimo marach kuom chamo chiemono? To adwoko penjono ni, Ka uchiemo kata umetho, kata utimo gimoro amora, to timuru kamano mana ni mondo omi Nyasaye duong'. Kik ubed joma kelo chwanyruok ni Jo-Yahudi, kata ni joma ok Jo-Yahudi, kata ni kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye. To timuru mana kaka atimo. Atemo bedo malong'o ni ji duto e yore duto, ka ok apar mana gima dikonya, to aparo mana gima dikony ji duto mondo oresgi. Jo-Korintho mokwongo, 11. Luuru timna mana kaka an bende aluwo tim Kristo. Apuoyou nikech upara pile, kendo nikech umako puonj mane amiyou matek. Tadwaro mondo ung'e ni wi dichuo ka dichuo en Kristo, kendo wi dhako en dichuo, to wi Kristo en Nyasaye. Kuom mano dichuo malemo kata mahulo wach moa kuom Nyasaye, koumo wiye, ochayo Kristo, ma en wiye. To bende dhako malemo kata mahulo wach moa kuom Nyasaye ka ok oumo wiye, to ochayo chwore, ma en wiye, nimar ochalre gi dhako moliel wiye. Ka dhako ok oumo wiye, to ber mondo ng'ad yie wiye. To ka ng'ado yie wich kata lielo wich kuodo wi dhako, to ber mondo um wiye. Dichwo to ok owinjore um wiye, nimar ne ochweye kido mar Nyasaye, kendo en ranyisi mar duong' mar Nyasaye. Dhako to en ranyisi mar duong' mar dichwo. Dichwo ne ok oa kuom dhako, to dhako no oa kuom dichwo. Bende dichwo ne ok ochwe ni dhako, to dhako ema ne ochwe ni dichwo. Mano emomiyo dhako onego um wiye kaka ranyisi ni en e bwo loch chwore, nikech malaika. To kata kamano, kuom Ruoth, dhako ok en gimoro ka dichwo onge. Mana kaka dichwo bende ok en gimoro ka dhako onge. Nimar kaka dhako noa kuom dichwo, e kaka dichwo bende koro dhako onyuolo, to gik moko duto a kuom Nyasaye. Paruru ane un uwegi. Bende en gima owinjore ka dhako lamo Nyasaye e nyim ji ka ok oumo wiye? Donge en gima ong'ere e piny ngima ni ka dichwo nigi yie wiye maboyo, to mano kelo ne wichkuot? Dhako to ka nigi yie wiye maboyo, to mano kelo ne duong'. Osemiye yie wich maboyo mondo dok raum wiye. To ka ng'ato dwaro goyo mbaka kuom wachni, to gima dawachi en mana ni, wan waonge gi tim moro machielo mar lemo, to kata mana kanyakla mag joma oyie kuom Nyasaye bende ongego. Kapod apuonjou wach lemo kama, to an gi wach moro monego akweru. Ka uchokoru to chokruoku ok kel ber, to kelo mana rach. Mokwongo, awinjo ni kuchokoru e lemo, to pogruok nie kindu. Kendo aparo ni wachno en adier, nikech pogruok nyaka bed e kindu, mondo joma ogen ong'ere ratiro. Ka uchokoru kaachiel, to gima uchamo ok en sap ruoth. Nikech ng'ato ka ng'ato rikni mondo ocham chiembe owuon, omiyo jomoko denyo ka jomoko to mer. Donge un gi mier munyalo chiemoe kendo methoe? Koso uchayo Jo-Nyasaye momiyo ukuodo wi jomodhier? Uparo ni dawach ang'o kuom wachni? Uparo ni dapaku? Ooyo, ok dapaku. Puonj mane ayudo kuom Ruoth miya miyou chal kama. Ruoth Yesu nokawo makati e otieno nogo mane ondhoge, mogoyo ni Nyasaye erokamano, eka ong'ingo makati no kowacho niya, "Ma e ringra muchiw nikech un. Timuru kamano mondo uparago." Kamano bende, bang' chiemo, nokawo kikombe kowacho niya, "Kikombe ni e remba motimgo winjruok manyien gi Nyasaye. E kinde ka kinde mumadhe, to timuru kamano mondo uparago. Kamano e kinde ka kinde ma uchamo e makati no, kendo umetho e kikombe no, to tho Ruoth ema uhulo nyaka chopo bi." Emomiyo ka ng'ato ochamo makati mar Ruoth, kata ometho e kikombe ne e yo ma ok owinjore, to en gi bura kuom ringre Ruoth kod remb Ruoth. Kuom mano, ng'ato nyaka nonre mondi eka ocham makati no kendo omethi e kikombe no. Nikech ng'at mochamo makati no kendo ometho e kikombe no ka ok odewo ni gin ringre Ruoth, to okelo bura kuome owuon kuom chiemo kendo metho kamano. Mano emomiyo joma ng'eny kuomu tuo kendo nigi midekre, kendo moko osetho. Kada wanonre wawegi mokwongo, to ok dwayud bura. To ka Ruoth kumwa kamano, opuonjwa mondo kik wayud bura kaachiel gi jopinyni. Emomiyo wetena, kuchokoru kaachiel mondo uchiem, to rituru joweteu. To ka ng'ato odenyo, to ber mondo uchiem e dala, mondo chokruok kik kelnu bura. Weche modong' to nanyisu kabiro. Jokorintho mokwongo 12. Koro owetena, adwaro ni mondo ubed kung'eyo adiera man kuom mich ma Roho chiwo. Ung'eyo ni kane pok uyie kuom Kristo, ne iterou ir nyiseche manono mamomni mi ulal. Mano emomiyo adwaro nyisou mondo ung'e ni, onge ng'ama nigi Roho mar Nyasaye manyalo wacho ni okwong Yesu. To bende onge ng'ama nyalo wacho ni Yesu en Ruoth mak mana ka en gi Roho Maler. Nitie mich mag Roho mopogore opogore, to Roho achiel ema chiwogi. Bende nitie tije mopogore opogore, to Ruoth achiel ema itiyone. Nitie yore mopogore opogore ma teko Nyasaye tiyo kuom ji, to Nyasaye achiel ema tiyo yorego duto. Ng'ato ka ng'ato yudo mich ma Roho chiwo e yo mopogore opogore mondo otigo tich maber. Ng'at moro omi rieko mar wuoyo kuom teko mar Roho. Machielo to omi rieko mar puonjo weche matut kuom teko mar Roho nogono. To Roho achiel no miyo ng'at moro yie, to ng'at machielo to omiyo teko mar chango ji. Bende ng'at moro Roho miyo teko mar timo honni, to ng'at machielo to omiyo teko mar hulo wach moa kuom Nyasaye. To eka moro to omiyo teko mar pogo mich moa kuom Roho kod mago ma ok oa kuom Roho. Ng'at machielo to omiyo teko mar dhumo dhok mayoreyore, eka moro to omiyo teko mar loko tiend weche midhumogo. To mago duto gin mana tich mar Roho achiel. Opogo michgo ni ng'ato ka ng'ato kaka ohero. Kristo en kaka ringruok achiel man gi fuoni mang'eny. To kata obedo ni en gi fuoni mang'eny kamano, to en mana ringruok achiel. Kamano bende e kaka wan duto, bed ni wan jo-Yahudi kata joma ok jo-Yahudi, kata wasumbini kata joma ni thuolo, to osebatiswa e ringruok achiel kuom Roho achiel, kendo wan duto osemiwa Roho achiel no mondo wamadhi. Ringruok ok olos mana gi fuon achiel kende, to olose gi fuonni mang'eny. Kata kada bed ni tielo nyalo wacho ni, ok an lwedo, omiyo ok an mar ringruok, to pod en mana mar ringruok. Bende kata kada bed ni it nyalo wacho ni, ok an wang', omiyo ok an mar ringruok, to pod en mana mar ringruok. Kada ringruok duto bed mana wang', to ere kaka dowinj wach? Kata da obed mana it kende, to ere kaka dong'we gik moko? To Nyasaye noketo fuoni duto achiel kachiel e ringruok mana kaka noneno ni ber. Kada giduto gibed mana fuoni achiel kende, to ringruok dobetie nadi? To wang'eyo ni nitie fuoni mang'eny, to giloso mana ringruok achiel. Kuom mano, wang' ok nyal wacho ni lwedo ni, aonge kodi gi tich. Kamano wich bende ok nyal wacho ni tielo ni, aonge kodi gi tich. Ooyo, mano ok kamano. To fuoni manenore ni nyap, ema dwarore moloyo. Kendo mago manenore ni onge gi duong', ema wamiyo duong' moloyo. Kamano fuondwa ma ok long'o wageng'o maber moloyo. To fuondwa manenore mabeyo to ok dwar geng'o kamano. Nyasaye oseloso ringruok kaachiel komiyo fuononi mochando duong' bedo gi duong' moloyo, mondo ringruok kik pogre, to fuoni duto obed kakonyore kaachiel. Ka fuoni achiel lit, to fuoni duto lit. Kendo ka fuoni achiel omi duong', to fuoni duto bedo mamor kaachiel kode. Emomiyo un duto un ringre Kristo, kendo ng'ato ka ng'ato en fuoni mar ringruok no. Nyasaye oseketo ji e kanisa ne ma en kanyakla mar Jokristo duto kama. Mokwongo joote, mar ariyo johul wach moa kuom Nyasaye, mar adek jopuonj, eka jomatimo honni, bang'e jomomi teko mar chango ji, gi joma konyo ji, gi jomomi tich telo ni ji, kod madhumo dhok mayoreyore. Uparo ni giduto gin joote koso? Kata ni giduto gin johul wach? Koso giduto gin jopuonj? Giduto gin gi teko mar timo honni? Koso giduto gin gi teko mar chango ji? Giduto gidhumo dhok mayoreyore? Koso giduto giloko tiend weche midhumogo? Ooyo. To kata kamano, Mich madongo moloyo ema mondo uket chunyu uyudi. To nitie yo moro maber moloyo ma adwaro nyisou. Jo Korintho mokwongo, 13. Kata dabed ni awuoyo gi dhok mag ji, kata mana gi dho malaika, to aonge gi hera. To achalo mana okot maywak, kata olang' migoyo. Kata dabed ni an gi mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye, kendo ang'eyo midhierni kod rieko duto, kendo kata dabed gi yie mogik ma anyalo gologo gode kuonde ma gintie, to aonge gi hera, to ok an gimoro ngang'. Kata dabed ni apogo giga duto ni jomodhier, kendo kata ka achiwo ringra mondo wang', to aonge gi hera, to mano ok konya kata matin. Hera timo kinda, kendo ong'won. Ok otim nyiego, kendo ok osungre, bende ok opakre. Hera ok tim gima kuodo wich. Ok odwar mare kende, iye ok wang', bende ok omak sadha. Ok omor gi tim ma ok kare, to omor gadiera. Hera odhil e weche duto, kendo kata ang'o ema otimore, to pod en gi yie, gi geno, kod kinda. Hera ok rem. Tich hulo wach to norum, kendo dhum gi dhok mayore-yore nowe. Bende rieko notieki, nikech rieko ma wan go orem. Kendo tich hulo wach moa kuom Nyasaye bende orem. To ka gima ogik kare obiro, to mano morem norum. Kane an nyathi, ne awuoyo kaka nyathi, kendo riekona ne mar nyathi, bende ne aparo kaka nyathi. To koro kaka asedoko ng'ama duong', aseweyo timbe mag nyithindo. Koro waneno mana kido matip-tip ka joma neno e rang'i marach-rach. To chieng'no wananen malong'o. Rieko ma an go sani en rieko morem. To chieng'no anang'e Nyasaye chuth, mana kaka Nyasaye ong'eya. To gik moko adek emosiko. Gin yie, gigeno, kod hera. To gima duong' moloyo kuomgi en hera. Jo Korintho mokwongo, 14. Hera ema nyaka ubedie go moloyo gik moko duto, to mich mag roho bende nyaka udwar. To moloyo dwaruru mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye. Ng'at ma dhum gi dhok mayore-yore ok wuo gi ji, to wuoyo mana gi Nyasaye, nikech onge ng'ama winjo weche mowacho. Owacho weche mopondo kuom teko mar roho. To ng'ama hulo wach moa kuom Nyasaye wuoyo gi ji, kokonyogi kendo ojiwogi kendo oduogo chunygi. Ng'at ma dhum gi dhok mayore-yore to konyo mana en owuon. To ng'ama hulo wach moa kuom Nyasaye to tego kanyakla mar Jokristo. Daher mondo unduto udhum gi dhok mayore-yore, to moloyo adwaro mondo uhul wach moa kuom Nyasaye, nikech ng'ama hulo wach moa kuom Nyasaye nigi tich maduong' moloyo ng'ama dhum gi dhok mayore-yore. Mak mana ka nitie jalok wach manyalo hulo tiend gima ng'at madhumno wacho, mondo Jokristo duto oyud konyruok. Emomiyo owetena, ka abiro iru mi adhum gi dhok mayore-yore, to ere kaka dakonyu, ka ok anyiso wach moro ma Nyasaye oelona e fweny, kata ka ok akelonu weche mag rieko, kata ka ok ahulonu wach moro moa kuom Nyasaye, kata ka ok akelonu weche mag puonj. To kata mana gik maonge gi ngima kaka asili kod thum bende puonjwa ni mano en adier. Nikech ere kaka ng'ato ding'e puch migoyo ka puye duto ogo mana rat. Kata kapo ni tung' mar lweny ok oywak maliw, to ere ng'ama diikre ni lweny. Kamano bende, ka wach midhumo gi dhok mayore-yore ok winjre malong'o, to ere kaka ng'ato diwinj gima iwacho. Weche ni dilal mana e kor yamo. Nitie dhok mathoth mopogore opogore e piny, to aparo ka onge moro ma ok winjre. Omiyo ka ng'ato wacho dhok ma ok awinji, to ng'at ma wacho dhokno chalo na jamwa, kendo an bende achalo ne jamwa. Kamano un bende, kaka ugombo ahinya nwang'o mich mag roho, dwaruru matek mondo uti gi mich manyalo tego Jokristo. Emomiyo, ng'at ma dhum gi dhok mayore-yore mondo olem, oyud teko mar loko weche modhumo. Nimar ka alemo ka adhum, to chunya kende malemo, to parona ok tim gimoro. Koro ere gima onego atim? Abiro lemo gi chunya, to kendo abiro lemo gi paro na bende. Abiro wero wende pak gi chunya, to bende abiro wero gi paro na bende. Ka igoyo ni Nyasaye erokamano mana gi chunyi, ka idhum gi roho, to ere kaka ng'ata ng'ata mobet e chokruokno diwach ni amin, bang' erokamano migoyono, ka ok ong'eyo tiend gima iwacho. Kata dabed ni igoyo ni Nyasaye erokamano maber manadi, to mano ok kony ng'at machielono. Agoyo ni Nyasaye erokamano nikech adhum gi dhok mayoreyore moloyo uduto. To ka ane chokruok mar jo Kristo, to ahero wacho weche abich gi paro na awuon mondo apuonjgo jomoko bende, moloyo dhumo weche gana gi dhok mayoreyore. Owetena, kik ubed gi paro machalo paro nyithindo. Beduru ka nyithindo e weche mag richo, to nyaka ubed jomadongo gi parou. Muma wacho e kitap chik niya,
Ruoth Nyasaye owacho ni, abiro wuoyo gi oganda ni gi dho joma dhumo dhok mayoreyore. Abiro wuoyo kodgi gi dho jomoko nono, to kata kamano, ok giniwinja.
Omiyo unyalo neno ni, dhum gi dhok mayoreyore en ranyisi ni joma ok oyie, to ok ni joma oyie. To mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye en ranyisi ni joma oyie, to ok ni joma ok oyie. Emomiyo ka jo Kristo duto ochokore, kendo giduto gidhum gi dhok mayoreyore, mi ji moko makia kata ma ok oyie, obiro e chokruok uno, donge di giwach ni neko omakou? To ka ji duto hulo wach moa kuom Nyasaye, mi ng'at moro makia kata ma ok oyie obiro, to weche duto mowinjo chuowo chunye kendo miyo bura loye, eka paro maling'ling' manie chunye elore e lela, mi opodho piny auma kolamo Nyasaye kendo hulo niya, adier, Nyasaye ni kodu. Koro wetena, ere gima ber monego utim? E chokruok uduto, ng'ato ka ng'ato kuomu mondo obed gi wer, kata gi puonj, kata gi fweny, kata gi wach midhumo, kata gi loko wach midhumono, to mago duto onego bed makonyo chokruok. Ka nitie joma nigi mich mar dhum gi dhok mayoreyore, to ji ariyo kata adek kende ema mondo owuo, ka giluore achiel achiel, kendo jalok wach bende nyaka bedie. To ka jalok wach onge, to ng'ama dwaro dhum gi dhok mayoreyore nyaka ling' e chokruok. To owuo mana e chunye owuon kende gi Nyasaye. To kuom jogo mahulo wach moa kuom Nyasaye, ji ariyo kata adek ema mondo losi. Ji mamoko to mondo opim ane weche gigo. To ka wach moro ofwenyore ni ng'ato mobet piny, kapod ng'at machielo wuoyo, to ng'at moyudo ka wuoyo no mondo ling', nikech uduto unyalo hulo wach Nyasaye kuluoru achiel achiel, mondo ji duto oyud puonj kendo oyud jip. Ng'atno nyalo ling' kamano, nikech mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye ni e teko mar jahul wach owuon, nimar Nyasaye ok en Nyasach koko, to en Nyasach kwe. Mon to mondo oling' e chokruok mana kaka obet e chokruok duto mag jo Kristo. Ok oyienegi wuoyo, mana kaka chik Musa bende wacho. To ka gidwaro penjo wach moro, to nego gipenj chuogi e mier, nikech en wichkuot ka dhako wuoyo e chokruok. Koso uparo ni wach Nyasaye nochakore kuomu, kendo ni ne obiro mana ni un kende? Ooyo, ok kamano. Ka ng'ato paro ni en jahul wach moa kuom Nyasaye, kata ni en gi mich moro mar roho, to onego ng'e ni gima andikonu en chik moa kuom Ruoth. To ka ok odewo wachni, to en bende kik udewe. Emomiyo wetena, dwaruru matek mondo ubed gi mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye, to kik utam ji dhum gi dhok mayoreyore, to weuru gik moko duto otimre maber kendo makare. Jokoritho mokwongo, 15. To koro owetena, adwaro paronu wach maber mane apuonjou, mondo anyisu tiende. Ne urwake kendo yie maru ochung' kuome motegno, bende en ema uyudo resruok kuome. To mana ka usiko uyie gi gima ne apuonjou, kapo ni ok uyie kayiem nono. Wach maduong'ie moloyo mane akelonu, kendo ma an bende nokelna, en ni Kristo notho nikech richowa, kaka muma wacho. Noike, kendo nochiero wa kuom nyemotho chieng' mar adek, bende kaka muma wacho. Nofwenyore ni Petro, kendo ni joote 12. Bang' mano nofwenyore kanyachiel ni jopuonjre ma kwan gi oloyo 500, mang'eny gi pod nitie nyaka chil kawuono, to moko osetho. Bende nofwenyore ni Jacobo, eka kendo fwenyore ni joote duto. Bang'e mogik, an bende nofwenyore na apoya, mana ka nyathi monyuol apoya. An ema tinie moloyo kuom joote duto. Ok owinjore luonga ni jaote, nikech nasando kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye. To ng'uono mar Nyasaye emosemiya bedo kaka achaloni. Kendo ng'uono mane omiya ok osebet kayiem nono. Chutho asetiyo matek moloyo joote mamoko duto, to gi tekra awuon, to ng'uono mar Nyasaye ema notiyo kuoma. Emomiyo, kata bed ni wach noa kuoma kata kuomgi, to mano e gima waduto wapuonjo, kendo ema ne uyie. Koro kaka wapuonjo ni Kristo osechier oa kuom joma otho, ere kaka jomoko kuomu wacho ni joma otho ok nochier? To ka chier onge, to kara kata mana Kristo bende ne ok ochier. To ka Kristo ne ok ochier, to kara wach mwalando onge tiende, kendo un bende gima uyie onge tiende. To bende wanenore ka joma riambo kuom Nyasaye, nikech wasebedo kawacho ni ne uchiero Yesu oa kuom joma otho. To kara ne ok ochiere ka en adier ni joma otho ok chier. Nimar ka joma otho ok chier, to kara kata mana Kristo bende ne ok ochier. To ka Kristo ne ok ochier adier, to kara yie maru en kayiem nono, kendo pod un mana e richou. Bende mano dinyis ni joma osetho ma oyie kuom Kristo kara olal. Ka wageno kuom Kristo mana e ngimane kende, to kara wan e joma odhierie moloyo ji duto e piny. To en adier ni Kristo nochier oa kuom joma otho. En ema nokwongo chier mana ka gir singo ni joma otho biro chier. Tiende ni, kaka dhano nokelo tho e piny, e kaka dhano bende nokelo chier kuom tho. Kaka ji duto tho kuom Adam, e kaka ji duto nodok mangima kuom Kristo. To gini bi ka ng'ato ni kare owuon. Tiende ni Kristo ema nokwongo chier kaka gir singo, eka chieng' ma Kristo oduogo, to joge nochier. Bang' mano, chieng' giko nochopi, ma Kristo nochiwie loch ni Nyasaye Wuoro, kosetieko loch duto, gi teko duto, kod nyalo duto, nimar Kristo nyaka bed gi loch nyaka chop Nyasaye ket wasike duto e bwo tiende. To jasigu manotiek mogik en tho. Nimar muma wacho niya,
Nyasaye noketo gik moko duto e bwo tiende.
To ka muma wacho ni gik moko duto, to nyaka ung'e ni mano ok oting'o koda Nyasaye, nikech Nyasaye ema noketo gik moko duto e bwo Kristo. To ka gik moko duto oseketi e bwo loch Wuowi, bang'e en bende enobed e bwo loch Nyasaye mane oketo gik moko duto e bwoye, mondo Nyasaye obed gi loch kuom gik moko duto. Koro ka chier onge, to ere ohala ma joma ibatiso nikech joma otho biro yudo? Ere gimomiyo ibatisogi nikech joma otho, ka joma otho ok chier ngang'? Koso wan to ere gima omiyo wayie bedo e masira seche duto? Owetena, awachonu adier nikech mor ma an go kodu kuom Kristo Yesu Ruodhwa ni, tho ochoma pile. Ka an mana dhana ma ok chier, to ere ber mane ayudo kuom kedo gi ondiegi Efeso? Ka en adier ni joma otho ok chier, to kara wachiemuru kendo wamethuru, nikech kiny mana tho mana kaka muma wacho. Kik wuondu, osiepe maricho ketho timbe mabeyo. Beduru gi rieko mondo uwe timo richo. Jomoko kuomu kia Nyasaye. Awacho kamano mondo akuod go wiu. Ng'ato nyalo penjo ni, ere kaka ichiero joma otho? Koso ringruok manadi ma ginibedgo? To mano penjo mofuo manadi? Donge kodhi ma iniwuon ichuoyo kuongo tho eka bet mangima? Bende gima ichuoyo ok en cham hie mabiro wuok bang'e, to en mana kodhi kende. Onyalo bedo mar ngano, kata mar cham, kata maramora. To Nyasaye miyogo kido kaka oneno ni long'one. Kamano kodhi ka kodhi nigi kite owuon. To bende ring'o mag gik moko ok en kit ring'o achiel. To nitie ring dhano, gi mar le, gi mar winyo, kod mar rech. nitie gik polo kod mag piny. To gik polo nigi duong' moro, kendo mag piny bende nigi duong' machielo. Nitie duong' mar wang' chieng', kod duong' mar dwe, kod duong' mar sulwe. To chutho sulwe achiel rieny matek moloyo machielo. Mano e kaka chier mar joma tho bende chalo. Ringruok miiko e lowo en gima tow, to ichiere ka gima ok tow. Ka oike, to onge gi duong', to ka ochiere to en gi duong'. Iike ka onyap, to ichiere ka en gi teko. Bende iike ka en ringruok mar pinyni, to ichiere ka en ringruok mar polo. Nitie ringruok mar pinyni, to bende nitie ringruok mar polo. Mano emomiyo muma wacho niya,
Adam, dhano mokwongo, nodoko ng'at man gi ngima. To Adam ma achien nodoko roho machiwo ngima.
To ringruok mar polo ok ema ne okwongo betie. To ringruok mar piny ema ne okwongo. Eka bang'e mano mar polo nobetie. Dhano mokwongo nochwe gi lowo mar piny. To dhano mar ariyo noa e polo. Jogo mochwe gi lowo chalo gi jal mane ochwe gi lowo cha. To jogo mag polo chalo gi jal mane oa e polo. Kaka wasebedo gi kido mar dhano mar lowo, e kaka wanabed gi kido mar jal mane oa e polo cha. To owetena, gima wacho ema, joma pod nigi ringruok mar pinyni ok nyal yudo gweth mar loch Nyasaye, bende gima tow ok nyal bedo wuon gima ok tow. To winjuru mondo awachnue wach moro mopondo. Ok wanatho waduto, to nolokwa ahucha kadiemo wang', ka tung' mogik oywak, nimar ka oywak to jobo tho nochier gi ringruok ma ok tow, kendo wan bende nolokwa, nikech ringruok ma tow ni nyaka rwakre gi ringruok ma ok tow. Adier, gima tho nyaka rwakre gi gima ok tho. Kuom mano, ka ringruok ma tow oserwakore gi ringruok ma ok tow, kendo ka gima tho oserwakore gi gima ok tho, eka weche mondikie muma nochop kare niya,
tho oselor, motiek chuth. In tho, ere lochoni? In tho, ere lit mikelo?
Lit mar tho en richo, kendo richo yudo teko kuom chik. Wagouru erokamano ni Nyasaye mamiyo walocho kuom Ruodhwa Yesu Kristo. Emomiyo owetena mahero, chung'uru motegno ma ok ung'ingni, kutiyo matek pile e tich Ruoth, kendo kung'eyo ni tich mutiyo kuom Ruoth ok nobed kayiem nono. Jo-Korintho mokwongo 16. To kuom wach solro mutimo ni jo-Nyasaye, un bende timuru kaka nanyiso kanyakla mag jo-Kristo manie piny Galatia mondo tim. Chieng' Jumapil ka Jumapil, ng'ato ka ng'ato kuomu mondo opog moko kuom gik ma Nyasaye osekonyego, oket tenge mondo solro kik tim kabiro. Yieruru jomoko kuomu, kendo kabiro, to anaorgi gi barupe mondo giter chiwo u Jerusalem, kendo ka owinjore ni an bende onego adhi, to anadhi kodgi. Anabi iru kaselando wach maber e piny Makedonia, nikech adwaro luwo yor Makedonia, kendo dipo kabedo kodu, mi kamoro datiek ndalo chwiri kodu, mondo ukowa maber kamoro amora madhiye. Anatim kamano nikech ok adwa neno mana kakadho, to ageno bedo kodu kuom ndalo moko, ka Ruoth oyie. To pod abiro bet Efeso ka, nyaka chop chieng' Pentecost. Nikech oyawna dho ot malach ka eri mar tiyo tich maduong' makelo konyruok, to bende nitie wasigu mang'eny. To ka Timotheo obiro iru, to neuru ni obedo koduko onge luoro, nikech otiyo ni Ruoth mana kaka an. Omiyo kik ng'ato chaye, to ukowe gi kwe mondo obi ira. Eri warite, wan kod owete. To koro adwaro nyiso wach owadwa Apollo. Asejiwe ahinya mondo obi iru kod owete, to pod ok oyie maber mondo obi e ndaloni, to obiro biro ka oyudo thuolo. Bedru motang', kendo chung'uru motegno kuom yieu. Bedru gi chir kendo gi jing'o. Bende gik moko duto motimo timuru gi hera. Owetena, donge ung'eyo Stefano kod joodgi? Gin e jomokwongo doko Jokristo e piny Akaya, kendo gisechiwore mondo gitini jo-Nyasaye. Koro akwayo owetena, ni mondo uyie bet e bwo joma kamago, kendo e bwo ng'ato ka ng'ato ma bende tiyo tich Nyasaye matek. Amor ahinya nikech Stefano gi Fortunato kod Akaiko josebiro. Nimar gisekonya karu, kendo giseduogo chunya, mana kaka paro ni giseduogo chunyu bende. Onego uyie joma kamago. Kanyakla mag jo Kristo manie piny Asia oorunu mos, kendo Akula gi Priska kod kanyakla mar jo Kristo malemo e odgi bende omosou ahinya kuom Ruoth. Owete duto omosou. Yogreuru gi mos maler. An Paulo ema koro andikonu mos ni gi lweta awuon. Ka ng'ato kohero Ruoth, to mondo okuong'e. Ruoth wabi. Ng'uono mar Ruoth Yesu obed kodu. Herana obed kodu kuom Kristo Yesu.